radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaru jame fulfulde alkamisar sapo di lewru decembre jana yamde sokido studio tamani miden tawale maison de la presse do bomoko do jutino no do kabaru jidi yumar woygal kanko noddirte do salim joro wonto oggi jamde to se krabon competitivité fed de UNICEF de be collectivité yimbe le wombe le leddi ndile teme dron fo suka be sapo etaton ben kebay duubi joy kanyengon be ngala talki jibinirde wotto joni o fu nokkule do basi di ngon dem buri hebude di do tidalaji Biennale africaine ko yowi do photo wattu jono min jehi min jiddu debbo goto no dirte fotumata jabate ko fuddi bam de photo ngay di dum yaha duubi sappo e jena nyaloma hande o an fandi robele duuba mo photo ngaji le leedi meden ding min gara hollitinde mo e journal ngal non jiltini micro jamen di wattu jono tidalaji ko woni hakkuli jekirabe le galleji di o ngaram famtaade dum hollati sababu mudum tidalaji hono watte su dum hebene jokala di worno sebbe kabaruji di min jogi non do betande di bismillah modon e hedaade le leddi mali ndi sab ami sukabe tema dron fu sappo e tatombe ngala duubi joy kany en jogi wattu jono tidalaji ko nayri bangal kaytaaji be do sukabe fu ngala talki jibinir non fedde UNICEF de hollitri wiide e tongande mabbe de fu nokkuldo tidalaji ngon be do sukabe dido toraji buri yottaade nyaloma hande o mumini sendebu
sukabe be kebbi torraji mun sanne yo sukabe gombele nokkule do rafindeenaagu ana yo dum holita wiide le talkuru ko UNICEF martini kabaru alal barende le talkuru ndu holita ma wiide dun sukabe nogay e didon le temedere fur be inde mun windama sarabe mabbe nangoyay talkuru jibingol mabbe gol samu gol do hakkeji sukabe hokkude be talkuru jibingol sababuji majji ana kewi le leydi malindi yo dum holita wiide le bata kabaru ko gollirde humanide dun gala ton na dun talki humanide dum ana nyakki kanye dun rafi tabugol wattu certado ko buri bonde yo sarabe hewbe anda nafa talkuru jibingol yo dum holita wiide le bataki o farde do e hitane 2030 UNICEF hokki adi wiide wadan golleji faboji denagu sukabe kabaru hokkude sukafu talkuru jibingol mun ana hen kanye dabareji bawdi humpintinde tidalaji gondi do hebugol talkuru maji ana hen buri fur le nokkule do kabaru mun ana tidi kanye iminde yimbe le janyeli yalla bebe wajimbina kala homo fu ndara talkuru jibingol bingel mun
le dambu duansa region motti wattu jono dido tidalaji an mata ton sanne fa keba talkuru jibinirdu wajibi sina ngada imadraji modon be kolitri wide nokule god antonka lamo wala ton kasen fe sakko dido talki kebe ton kebe yimbe le duansa kobbe ko tifi do hen
les déclarations ne viennent pas à temps
himbe be jati woni garata dartude talki jibinide sukabe mube ko yawi njottata ko mairie do holtinde wiide ebe kasendini talkuru ndu kabaru mudum yogabe pamana sanne hebde talki jibinide le wattu tidal o anatiidi fuudi himbe wombe le ladde jibbe buri sabi be gonti dallaji faabe jaa jibininde le juudi doktoro dunne anatiidi faabe keba talkuru ko holitata jomori mi don batte rafinde naago fay warde yottade su doktoro anatiidi lam o wala le nukuje de mairie ngaji yogaji fu egudi ngala nukuje de golle mun an hamni wa imadaraaji gondude wadede fa jamaare de holite rewbe pamine ja jibinaw le cuudi doktoro non watta faabe keba talki ko litata joomu jibini don sini be ngadi dum e keba nafa mudo min tayki de wiide e dum yaade yeso
fa kebon kabaruji ko won leedi mali fu onon dum woni neldube sijo tamani feewde o don numero 76 62 88 51 wattu jono do stati o ngaboton sabi de whatsapp woyltino golleje mudum di gorri non no dimindo o don numero mere mere 37 321 kolitindi wi de kerol hakkune mali en niger ko yata militaire nga dum woni be leedi niger chapade jaddom e go on kanye yonkiji mudum karbaton heccanken kerol hakkune mali en niger soldats e mabbe sappo e go barmi ton hewbe dum majji faande ni jita ka dum won communiqué mo soudou ministre humnino kabaru kaborde le leedi niger de holitiri wiide seddi be ka kolitiude be do yimbe rewbe hewnobe no be gardido e mobilaji le sa halidi mali ndibe iwri so be ngadi o do bonanda faande wala fu kolitindo wiide kanyon tiagal o do golle ta fen nan dum won biennal ko noddata africain photo ko yowi do photo ngaji wattu jonno min jehi min jotti ki debbo goto bamo photo ngaji leleedi ned indi omo noddire photo mata jabate omo le odo golle ko yata dubi sappo e jena nyalawma hande hollitindi wiide an fandirobe le ni gollobe dido golleji min jehi min jotto yikimo le hono imadraaji gondude wadde festival ko yowi dooni biennal ya ko yowi do dum woni bamo be photo ngaji leleedi ned indi kawrtal mabbe sappo dido bangal fa keben famtaade keben Ousmane Diko
o debbo yobi be dido jegi bido debbo kanye bido gorko Fatmata Jabate mo dubi chamantate jenay mo gorum sami an foti hitande e wi mako non ko bamata photo ko yo welmi wonki makko wonko halani en no wardi e o golle Fatmata Jabate debbo bamo photo wonko sefikel dem
ni fuddi gollal photo le lernumi jande an 2001 de kanunomi yimbe mi darano golle de lando to kan yalla golle si hudin hen min jaabi ke ben bimi golle ko kemi fuf golle fu ana mo sada heba hen ko gurda goto wi kan yalla mi do way marde dabajina bimi basi wala hen dun gadmi su codumi gollirde an
de me bote me gan
kanko Fatma Jabate o holliti yo wattu o jaati won ko martan kumpa doddanga fewde e rewbe yelibe natude e golle photoji kedo dem mo
yebi ballowo wadde jande e fotungaaji o walli kan tawede dun golle gorko
yo no wonno hitan 2001 e wi makko handen o Fatmata Jabate o golle na wurna dun kedo dem mo
plus ou moins seda sedan wana hunde newinde darade wakati fu yaade bamoyde fotungaaji mi hebi ko wete barem international ko yaata e buddebe na e debbe sapo euro nyalom min neddo goto e bamgol photo e ONG ngaji
photo ngaji baade rewbe bamo photo ana goni palais de la culture lay wattu mobe bamo konde tagal faabede heedi miramako rewbe le golle makko Fatmata Jabate ana jogi hakkilo projet ngaji goddi de projet ngaji heedi o mijoto joni ono o yelaki fuccitinde ko woni hen
holitindi wi defa hande min jiltini micro jamen di wattu jono kale galleji di jati min jeso min nato e tidalaji ko hakkone yekirabe na ko woni hakkone feccirbe hor waddi do tidalaji hor lati sababu mudun fa hono di do tidalaji kane wad ned yalla idon hebene jogala fa keben famtare kedden Ousmane Niali Boudi
kirindiran hakkune ekirabe ko hey wadde sanne joni le galleji sababuji mudum ana kewi wonno ko himbe bon ko yogabe kolliti wide
majuni hefu atawa mirabe wala munirabe rewbe cerabe woni sababu tidallaw be jahan faabe pompa miragel na mona mabbe gorko bama debbo go so won modjere kedda kiwde bangal gorko ma la won ko gadanda horema be milan mona mabbe wala miragel mabbe gel wadani ma dum e be jogi teddengal mongal be gurda gorko o tidallaw fu wayde yidane goddo o sindi atama kambe fudata basi o hakkune mabbe e debbo bama do wadde le galle uttida hunkuma kalda fu be biya ayida debbo debbo fu marga didi jogi fe munirabe na mirabe rewbe ana jogi munirabe mabbe na mirabe mabbe worbe honani worbe mabbe sabi sarabe yoppi golle mi e hore mi yihi o tidal
soni nyogon cabi
worbe yogabe kuliti wide bandirabe mubbe rewbe wonno ngattobe kunde mubbe le dewle bandirabe mubbe worbe rewbe du kuliti wide yondaratobe fa den innirabe mubbe be rewbe bandirabe mabbe worbe be accata
tirallaaji goddo hakkune yimbe ngabbe suudube fu sababu mirabe rewbe mabbe be woni mirabe rewbe yogabe milno ana waawi daraade darnde monirabe mabbe tawan ko woni hakkune mona mabbe e debbo mu o ko wala na so debbo mo mona ma hurtini milno inama woni ganyom gurda mo tiidan sanadi
e wi urokiya jakite kolito hakkilo bangal dewgal ko buri hewru futti Allah mudum hedde worbe jurata
sababu ngaji faahi ana waawi waddude dum fade gorko o hurtinde debbo o tawa hanni do haalaaji bondi fa heewi do mirabe na munirabe mako rewbe fa yottaade no galle mako o wordi debbo bometeedo o dum so wari le galle to atawan kanyudu landini sabi o milan gombe tobe fu ganya mako
o andindo kabar mudum beedi wiide edum fay wattu yogadu dow tidallaaji le galle
balda mirabe rogobe ala tiidi san men jida ko waawi laataade sababu gurdan lobban yibe keddibe e hakkile ma e fade mona mabbe o hinnaade debbo mu o wadana du ko waayi kambe o haani hinnaade sabi kambe jogi iijan rewbe bamabe ana jogi darne do mirabe rewbe sana dum fame le leedi malin so on fu wadi ko wawi baldal de galle o welan galle o darto item bonki hakune ame fe goto hana lata de ganyo go labine berde ame
fati ala mudu hebene jogala worbe yogabe kuliti wide o yopude le galle forba banta hore mudum dum way wadde fadde wural wada
studio tamani yo fa ballamu leede suede danmark Suisse et fête de l'aide Europe.
sikiraaɓe jangi yaade les réseau ngaji ɗi en jurniroyto to kuli koroto tafen hollitindi wiide wattu jonoɓe mbile temedere fo saɓami yimɓele ɗiɗon kañe jogitiɗallaji wayde ñamde fa haara les réseau o les tongane mabɓe nde ɓe jaltini hitande 2019 fedde humnine kabaru ñame fa haara les oɗo nokku nde ko warta ko ɗum ɓe mbi ɗiɗo tiɗallaji an mbawi yettade les temedere fo ko yaata yimɓele sappo e goho e gardan ɗo diree ɗo won suudu asansiré wotere ɓe kolliti wiide sumile oɗo nokku iɗum les région tumbutu seedi ɓe kolliti wiide sina yimɓele ɓe fo gaɗi toon imma daraji nden ɓe keeɓi soɓe ñifi gueɗo yiite wala fo barmuɗo le hen wala fo keddiɗi le hen kaaki kaaki kewɗi kañi en boni le ka ɗo masiba si ɗumɗa gardan ɗo an songoɗo ONG goto hollitawede kañum mobile muɗum suuta toon hecci keñele nokku nodirteɗe herba iɗum de laamu an songo le commune bourra seedi ɓe kollitiɗo yo yimɓele wonnoɓe dow motongaji jo en kaɓorɗe kañi en mbi sofer o wajibi tan sina wadda kileji ɗi sona ɗum ɓe carboto yonki muɗum nden ɓe jaade e guel ɗo mobile sakiraɓe ɗo kattel beete hande dow kabaruji meɗen ɗi min jooti on sanne heɗade heeƴoji amen ka fande kedde heɗade honno andirɗon no ɗo e seer yewtere meɗen nde ana woodi wassalam